Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo, jalkabera kuno. Tota pi dagge fatota sagale America bakka yirtan maratti baga nagata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni dab television ni dan akasuma stora media hawasa tini magala Washington DC raka ni sinje basu koppi kuya harra kitata mudde 17 barakuno addami afura kala kopsa Ethiopia timmo mudde sadde barakuma lama 17 kabate dia te jira galgala kana kan sinke summe su an bakkado moroda tin koppi ke nyagalgala kana ke sadde koppi torbani waye umata Oromo kanabe tu la taje dabalate gabazale dimmota adda adda ratiti yefatan arkaqabna amma tumur saganta kenya takan wajinin turtan uisan afbera andurso oduda garajal dan negamadatin sindabas
magala finfinne kibla katama yakka ke sijiratto nijiran tokotokko mallaqni tu bakkanu bufamin yokan iddoni tigallu tunu kennamin manni ke sijiranu digama jira jechu dan sagale amerika te manijiru sodana genya abje chama qansane akkanibsam ne kanenga fatan ana afur lafa ganda zero shan jedamun beka mukesa namni jiratan akkajedani kawadanu sena meture mallaqni kira wagalama iddon bakkanu bufame yokan gumani tunun bafamin misoman dara laga sababa jedun manni jirenya kenya digama jira jechu dan jabesani kumatan waye rakkoonu mudate itti gaafatamtoota jiran nagaafannu fira biratti butadhaa yookaan kireeffachuun nu ba'aa nuun jedhan jedhu magaalaan keenya akka jijjiiramtu ni barbaanna misoomanni deeggerra kan jedhan warri iyaada isaanii kennan kun ta'us mootummaan dursee iddoo akka nuu qopheessu yeroos akka nuu laatu jechuudhaan gaafatan dhimma kana laalchisee sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan kibla katamaa yakkaatti hojii raawwachiisaa olaanaa akka ta'an obbo Biraanuu Rattaa kaayyoon misooma kanaa magaalattii jiraattotaaf akka mijattu gochuudha jedhanii hojii kanas jiraattota waliin mari'achuun gaggeeffamaa jiraa jedhaniiru. Misoomaaf jecha namoota kaafamaniif lafti kennamaa akka jiru kaffaltiin gumaa kennamus haala jiru qulqulleeffamee raawwachiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbataniiru. Jiraataan tokko misooma koriidarii kun carraa hojii isaa banuusaa akkasumas piroojektichi kun bu'aa akka qabu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabramadan Finfinneerraa gabaasee jira.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa qibxata har'aa walgayii taasiseeni seera akka baankileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti hojjechuu danda'an taasisu raggaasisee jira. Seerri yookiin dambiin ba'e kun baankoniin biyya alaa guutummaatti yookiin damee qabatanii ijaarratanii Itoophiyaa keessatti akka hojjechuu danda'an kan eeyyamudha. Seerri baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin qophaa'e kun seera kanaan dura baankota biyya alaatiif banaa hin taane hambisuudhaan hojii baankii baankolii alaatiif ifa ta'uusaa kan mirkaneessedha. Baankoliin biyya alaa yemmuu gara biyya Itoophiyaatti galanu baankota biyya keessa jiranu dadhabsiisuudhaaf balleessuu danda'a yaanni jedhu mormitoota irraa kan ka'e yemmuu ta'u bulchaan baankii Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu baankoliin alaa ni galu jechuun seeraan ala hojjetu jechuu waan hin taanee fi to'annoonni akka irratti taasifamu ibsaniiru. Ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Abdul Mannaan Mohaammed baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo baankoowwan alaa to'achuu akka qabu ibsuu isaanii Kennedy Abateeti kan Finfinneerraa gabaase. Yemmuu gara oduu biraatti darbin immoo pirezidaantii filatamaa United States Donald Trump erga filannoo isaanii injifatanii asii yeroo jalqabaatii fi wixata galeessaa gaaffii gaazexeessootaa fi gaazexeessotarraa dhiyaatee fi deebii adda addaa kennaniiru gabaasa kana jaallanne gammadaatu harkaa qaba dabalataan.
Tallaalii dhukkuba pooliyoo argachuu irratti akkatti fufsiisan ibsuudhaan tallaalii biroo irratti garuu waan ifa ta'een dubbanne. Dhuma torban darbee hoogganaan paartii Rippaabilikaan kan seenetii Mitch McConnell ijoollummaa isaaniitti dhukkuba pooliyoon qaqqabama yoo ta'u gabaasa dhiyeenya kana ba'een gorsitoota Kennedy keessaa tokko bara 2022 tallaalii pooliyoo kanaaf hayyama jiru akka haqamuuf iyyannoo galmeessaan booda tallaalii pooliyoo kana deeggaruun dubbatan. Kennedyin yaada tallaaliin dhukkuba ootizim jedhamu fida jechuudhaan kan soba ta'e yeroo dheeraadhaaf tarkaanfachiisaniiru. Trump walitti hidhanni jiraachuuf dhiisuu isaarratti gaaffisan kaasan fakkaata. Baruuf barbaadaa jirra jechuudhaan namoonni ootizimii qaban lakkoofsaan dabalaa jiran irrattis yaada kennaniiru. Wanti dogoggoraan jira waa'ee kanas baruuf jirraa jedhan Trump. Qorannoon dhiigaa yookaan kan baayoloojii ootizimiif gaggeeffamu hin jiru. Kana mannaa hakiimiin tokko amala daa'ima tokkoorraa ka'uudhaan dhukkuba kana qorataa jedhaniiru. Baasii qorichaa yookaan dawaa gadi buusuu isa jedhu irratti ilaaluuf waadaa ka seenan yoo ta'u haati warraa ilma isaanii seenatara itti aantu kan Filooridaa ta'u akka dandeessu shakkii qaban ibsaniiru. Tiraamp uggura tiiktookii irratti Yuunaayitid Isteetsi keessatti ka'amuu danda'u keessa seenuun akka ilaalan agarsiisaniiru. Tiraamp waa'ee lola Gaazaa keessaa akkasumas Raashiyaa fi Ukireen gidduu dubbatanii jiru. Taateen Tiraamp kaleessaa kun turtii isaanii jalqabaa irraa kaasee ibsa gaazexeessotaaf yeroo dheeraaf kennan kan deebise yoo ta'u yeroo baay'ee gaaffii oduu gabaastota irraa kan hin fudhanne pirezidaant Joo Baayden irraa faallaa guddaadha.
Hoggantoonni biyya Siiriyaa haaraanii qibxataa irraa ibsa kennaniin biyyootan bulchiinsa Bashiir Al-Assaadiin mormaa turan waliin akka hojjechuudhaaf karoora qaban ibsaniiru. Kun otoduun kunis.
Waggoota kurnaa ol ta'e keessatti yeroo jalqabaaf alaabaan Faransaayii embaasii keessatti ol kaafameera yookaan fannifamee jira. Asaad 71 dura Siiriyaatti baqachuun humnootiinsaa haleellaa akka balaqqeessaa garee Islaamummaa Hayaat Tahrir Al-Shaamiin durfamu duratti taankilee fi meeshaa biroo dhiisanii deeman. Kufaatiin bulchiinsa Asaad kan muddee 8 kun addunyaa kan ajaa'ibsiise yoo ta'u naannoo Siiriyaa fi sanaan alattis ayyaaneffannaa hordofsiisee jira. Bara 2011 mormii demokiraasii irratti tarkaanfii fudhachuun Asaad lola jaarraa kanaa keessatti lubbuu namaa galaafate keessaa tokko erga taasisee booda. Hundee isaa damee Al-Qaayidaa Siiriyaa keessatti kan argamu gareen Siiriyaa to'ate kun mootummoota biyyootii dhihaa hedduudhaan akka dhaabbata shororkeessummaatti dhorkamee jira. Haa ta'u malee dubbii isaa gara giddugaleessaatti gochuuf kan yaale yoo ta'u amantii sabxiqqaa biyyattii eeguuf waadaa galeera. Gamtaan Awurooppaa hoogganaa haaraa Siiriyaa waliin dubbatee waajjira isaa banuuf akka jiru akkasumas Turkii fi Qaataar kanneen Asaadiin mormaa turan embaasii isaanii Damaaskas keessatti bananii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi fi Biriteen hoogganaa Siiriyaa Sahaaraa wajjin quunnamtii jalqabanii jiran. Faransaayiin jila gara magaalaa galma mootummaa Siiriyaatti ergitee jirti. Tokkummaan mootummoota kibxataarraa akka jedhetti walakkeessa bara dhufuu jechuun 2025 baatii amajjii hanga waxabajjii gidduutti namoonni gara miliyoona tokko gara Siiriyaatti akka deebi'an eega. Kunis kufaatii bulchiinsa pirezidaant Bashaar Al-Assaad hordofeetu.
Qibxata irraa daandii Mooskoo irratti boombiin dhoye jeneraala ajajaa raayyaa ittisaa kan waa'ee nukleeraa baayoloojii fi keemikaala Raashaa dabalatee namoota lama ajjeesuu isaa qondaaltonni waraana Raashaa ibsanii jiru. Kun otoduun kun bal'inaan.
Dhaabbati oduu Rooyitarsiif ajaans Fraans Pires maddeen tajaajila nageenyaa Yukireen waabeeffachuun haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhate Yukireen ta'uu ibsaniiru. Dhoohinsi kun kan mudate yeroo latanaa jeneraal Igoor Kiriloovii fi gargaaraan isaanii gamoo mana jireenyaa Mooskoo kibba bahaa keessaa ba'aa yeroo jiranitti akka ta'e koreen qorannoo Raashaa ibseera. Dhaabbati oduu Asoosiyeetid Pires akka jedhetti Mooskoo keessatti boombiin jeneraala Raashiyaa ajjeese sana duuba tajaajilli tikaa akka jiru qondaalli Yukireen tokko dubbatanii jiru. Haleellaan kun kan raawwatame erga tajaajilli nageenyaa Yukireen himannaa yakkaa irratti banee guyyaa tokko booda umriin isaanii 54 ka ta'e Kiriloov gocha waraanaa Mooskoo fi Yukireen keessatti raawwatameen Yuunaayitid Kingdamiif Kanaadaa dabalatee biyyoota hedduurraa qoqqobbii jala turan. Nitata Kalesa, Tejajilina Genya, Ukraine, Koranoyaka, Ratibanun, Mesha, Kemikala, Urkaman, Akafaya Demani, Ajajakin, Nijotulan, Himatera.
Aye, odun kenya kalumara wata magara gabasa la kenya fani itidar binas ma United States kesa ichuda torbani murasa asi sami baha United States irratti maltu ade majira droni wan yokin tiyaroni nammale heddun mulataniru dimichi jirato tafi presidenti angoti ufajira nufisi gafita ejira dimma kanarratti gabasa Anita Paoli kopesite walin haja kasnume.
Airlines don't just hang out, and those aren't helicopters.
As United States, Sami Kuta, New Jersey, Ratti, Dronin Yokin, Tiyaronin, Nammale Hedduni, Akatasa, Malifi, Mullachajiru, Enyutusan Erge, Malifi, Gafi Wanjiranu, Gafi Wan, America Kesati, Tamsa Ajiranuda, Akasumasin, Adunya Ratti. Itti gaafatamaa dhimma nageenya biyya keessaa kan ta'ani Alejandro Mayorkas dilbata deengaddaa akka jedhanitti dhimma kana keessa harki alaa jiraachuu isaa wanti agarsiisu hin jiru. Akka Mayorkas dabalanii jedhanitti hanga'oonni mootummaa irratti hojjechaa jiru. Aangoon dabalataa akka barbaachisus gaafataniiru.
I want to assure the American public that we are on it.
Akka dhimmicha hordofaa jirru ummata Ameerikaatiif mirkaneessuun barbaada. Mootummaa fi aangawoota naannoo wajjin tumsaanii hojjechaa jirra. Dhimmichi waan laayyoo miti. Akkuma waggoottan darbaniif jechaa turre dhimma diroonii irratti koongireesiin seera aangoo dabalataa raggaasisuu qaba. Aangoon nu amma ammaatti qabnu muraasa inni iyyuu yeroon isaa irra darbaa jira. Yeroon isaa akka dheeratu barbaanna jedhani Mayorkas. Yemmuu aangawoonni deebii barbaachaa jiranu kanatti samiin kanaan dura callisaa ture torban muraasaa asii ifaan akka guutame dubbatu jiraattonni. Christopher Stadulis jiraata New Jerseyti akkas jedhan.
So not the size of a commercial airliner, but they're the size of a vehicle.
Amma xiyyaarota daldalaa hin ga'anu garuu amma konkolaataa ni ga'u. Ittuu gadi siqanii balali'anii caalaa guddaa ta'uu malu sunnatti mul'ata. Akka sochii namoottan waan ittiin bashannanuudhaaf taasisaa jiranu hin taane himuu nan danda'a. Naannoo New Jerseyitii fi guutummaa kutichaa keessatti heddumminaan jiru. Torban sadanii fi afuran darban keessa namni hedduu waan argaa jirudha. Maallaqni ammamii akkatti ba'uu danda'u yaadi jedhani. Mootummaa United States keessatti hanga'oonni olaanaan bakka bu'oota uummataa akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachaa jiru. Chuck Schumer seenetii United States keessatti hoogganaa garee sagalee caalaa qabuuti akkas jedhu isaanis.
Why do we have more questions than answers?
Deebiiwwan caalaa maaliif gaaffiiwwan hedduun dhiyaachaa jiru? Har'a kanas jirru sababoota sadiifi. Inni jalqabaa teknoolojii haaraa kanaan dura hojiirra hin oolle fayyadamuu irratti dhiibbaa taasisu. Isa roobiin jedhamuu fi waa'ee diroonii kanaa irratti akka deebii argannu kan taasisu. Akkasumas seera dhimma kanaaf nu deeggaru hojiirra oolchuudhaaf nan gargaara. Gaaffii nan dhiyeessa. Humni poolisii naannootii fi kan kutaa dhimma diroonii kana keessa seenee mootummaa federaalaa akka gargaaru taasisu isa namoottan hedduun gaafachaa jiranu jechuudha jedhani Chuck Schumer. Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp wixata kaleessaa dhimma kanarratti yaada isaanii kennanii jiru. Dhimmicha irratti wanti karaa ifa hin taaneen isaanitti himame jiraachuuf dhiisuu isaa irratti wanti dubbatan hin jiru. Garuu immoo akkas jedhani. Waan ta'aa jiru mootummaan ni beeka. Eessaa akka dhufanii fi eessa akka deeman beeku. Sababa ta'eef garuu dubbachuu hin barbaanne. Waan ta'ee ittuu himan isaaniif wayya. Waraanni keenya beeka. Pirezidaantiin keenyas beeka. Sababa ta'eef garuu miirri namaa akka rarra'u taasisuu barbaadaniiru. Meeshaa diinaati jedhee yaaduu hin danda'u. Ittuu kan diinaa ta'e haleeluu ni danda'u. Tarkaanfii fudhachuudhaaf waan turan yoo ta'u iyyuu haleeluu ni danda'u turan. Wanti hin beekamne tokko adeemaa jira jedhani Doonaald Tiraamp. Wanti kun waan fedhe ta'us deebiin akka argamuu qabu namni hunduu walii galaa jedha gabaasni Anita Paul VOA dhaaf qopheessite kun.
Biyya Democratic Republic Congo magala gomati garen gazeta sota odefanno dogogora yali fayyatini walqabate bua gaddisisa fida jiraachu isarra duran abbachu sane ifsajiru gabasa dimma kanarratti qopaye tigist gametu nutima walina jagasu
Gazet Estoni Gomati Hojira Jirankun Ode Fanno Soba Wai Waranati Fitibe Tamsa Samajiru Lachse Uwan No Umud Afuji Tajiran Bakka Walitibu Insi Fihan Kini Tajajila Egum Safa Yajiru Kanati Gazet Estoni Hoji Ode Fanno Tamsa Famut Ugata Udafi Isu Koratan Fact Checkers Jedaman Matansa Kongo Elza Fact Jedam Kesati Ode Fanno Dugu Gurana Ka Ukubni Mpax Duran Monkey Box Jedamu Hinjiru Ukuba Nyatoti Jedufa Falman Elain Kataliko Hojin Hojit Chajran Kun Faya Hawasati Fakasumas Walumagala Walamanta Umuraf Murtesa Kataifsi.
Aujourd'hui, il y a des films qui circulent sur l'Mpox.
Waye Lukuba Monkey Pax Fakenyaf Sala Linken Namukayonisa Umata Kongo Abam Sisurafi Udunjeru Dubasamatijir Udunkun Hawasa Gutumida Ukumnikun Akahunderan Banegochuke Satis Balagu Dafi Dajine Wanamanuf Hojit Chajr Raj Chudanifsi. Gaz Estoni Elizabeth digdamishan barakumala mafi digdami to korrak abe bala ode fanno dogo gorarati wanno umuda fujetan Joel Almasi kitabala isanke satok
de mots-clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle de qui mentionne ces mots-clés-là.
Tugata ou de fanoto komir kanesu dafin. Jechota ijogal china. Yobar refam ni jechota ijosana of kesa kabujirate. Matansa di mila la tunda ratibek sisargina. Barbakisata yorga me misensa garet uga koratu yokan fakti chekari ramane abata wansa na matansi sana koratu jal kaba.
Barre Hamoni Eliza Fact, Marsariti Sanirati Matamfamani, Media Hawasarati Bahani, Karabu Fatale Radio Biyakisati Tamsasudan, Namota Interneting Abnebraskan. Odefanundu Gugura Bayeni San Arganmo, Shira Yali Y Mpax Waji Walfakat of Kesakab. Gazet Estu Joylen Kazimoto, Odefanundu Gugura Y Covid Kurasagal Lachse. Podcasti kanakesati gabasiti.
À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience.
Magala na nijiradu Kinshasa kesati namoni bayen ukumnikun jirachusa wani namanef garen hawasa sun COVID kutasagal itisurati hirmachu fedi waligala kankabne nubad. Namoni shaki kesajiranmo bayinan warra karkara magala magala alajratani jettigalte suntun. Kulala Daniel Makeke tattaffin kun odefanno sowa ittisuke satti barbaachisa akata ifsa.
Nous sommes en collaboration avec certaines radios.
Ubanni radio podcast otam, ubanno dukubotati fweraram, akata itti wallansi argam, dugahala wallansi chati fim, kaumsa dukuba monkey foxy fim, wansa nafakkatu barchisan fayyadaman. Halakanani hoje odefanno kulkullesu hojjanne, wara teknoloji digitala hin kamnelle bira gaudandeny.
Quelle est la vérité derrière le traitement par exemple du Mpox ou l'origine du Mpox
Makeken tattafin projectin Eliza Fact odusowa buadisa midda gudda fidu danda'u akkan baballanne akka karqaru ifsejeda gabasni zanimem neti zaid goma republic democratic congo raerg
Amma gara gabasa kenya torbani darbina waye ummata oromo kana de tulata da wajinin tura Ebana fi malaku chamarre ufata ada oromo o amayesite e gabatti o kanimmo fagedam tota fi yesa jirtuda sahay damto iseda wajinini marita sifte jirti kopi kenya kena harake satti sasini yesna walintra
Ebnaf Malaku, Magalabin Finet, Huchu Ada Oromo, Amaye Sudan, also Ada Sangat Isin, Hoja Churan, Mamil Tota, Bi Alafi, Yakesa, Abajetu, Yesa Kajur to Himti, Ebnaf, Hoji Huchu Ada Oromokan, Barums Edlebarate to Murte, Chenat, Fei Huchu Ada Amaye Sudan, Serka Dunya Turgomate, Yesu, Wang Abdu, Fei Ishi, Barnotanga Bisuf, Murte Suhimti.
Kabarati, Fei Saka Benture, Fei Sa Tansuranamo, Wanta Sanilala, Kenya social media rati TV rati lala gafadim tu more fedisa rati si dabala dema garun jal kawa fedisa kaban ture sana boda barachuran mo garo jisate gali nami toko feda toko gafo gudatu garo jisanati garo wang barbadu toko te gafaditu fedin kefi baka gomsa ke dabala dema guya buyate dabala dema garun mo hamma kanandura jal kabirra amma sarakana rajuru baye sarakan yade olitira
yaru jal kabatif hoji Kita memiliki suraf buah bayi hidun, isim dacus, lupa tiati.
Kalian jiwa ye jela, ya romana ke satu jadi delivery guru, gafan aci gaw, yo kan kafe tenu fachisa, yo kan suki nama kada deli tenu fachisa, gafan citu fachisu am makan nama nabe, mani ko rosana fagutre, aci be haman gese, ufachise bo de ergi lalle hinta wayan sunet chul. Asim mo fule mana tidebisa, mana tidebisa serrese nemu debisa mana sanik tidebisa chul. Kuni yu bayi ye chal Jadi gudana setor bayi itu, amnan bo ugarra itu. Walaupun saat yang perfat saat ini kerja, nama fikirsi, food dani, thani, seni, asinjira, cinjira, nanjaru, sana boda murgin taksi rawu, dobra tin mode bisegi, sahkan tin demiu jatuhan tu retur.
Erga haji kan jalan kabdi, ugot sari lakor sukan ibsite ebnab, am mamil tota biye kisavi, biye alat horatun, hajiin isi daran furatama argatu himti.
Jalan kaba utun ni, mana berono tasan tu mana kanin ujat. Jual kabe, menu mereka satu jual curani, delivery kalau mau nengge gigi staff itu rena muda, kan customer di kosi sih, walau magelati, kasar di kute. Guya guya ti roh jual carin tu, OJK itu double adem ta, dari rena OJK ti kulkolena sarat ti double adem ta, ya baru betul sih nujen, bayi nujen, kan sah berasi, aku masanuti kena thani, am masanuti kena thani jalat beri cini. Hujan nafi, biaya berkaiti seno jenna, kanan dua sejuta tu re, warga lama fe kan kanan fakatan, bayi nak customering ko biaya berkaiti juru, sani fisi delivering gona, namu thara ujut berbadan fi kontak ni ujut berbadan fi mo, saati sambar barang ti, saati sambar pas online anwar ke student dau cara social media ti ni, hujan ni delivering gona fi tu.
Waltajji agar sisa gara-gara ratis, hoji shikana iya sajr tim.
Fashion show gara-gara tu gomeweka, kesatu waga la madra, kan recha, yero wakti recha kesa, wala gai benci lati, kan amelisimu, mana bernota gara-gara yero modelota, mana bernota modelingi ebisani fi, kan amelisimu, inya kana numan ibenci lati, iya sera chula.
Kesumayu, shamarani fi dargaggoon hoji xixiqqootu fudhachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatan isaan qaban baay'ee guddaadha iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira namni siin beenellee hojii kee eenyuma keessaa ilaali ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa. Baik si furata furata mau gudar gat shamarna ni tu. Karena fiu, sedekah macam nora kani itu gudar gaun dan dah ama. Anis am kan gosah kan ke najuru. Wanin rage, wanin argeti, wanin beri kerumu yang setahura nujat tu jas. Karena fiu, arkanah mai gatu karena kanara utuh jatani. Ia ada business ini mau baik jadinya business ini kan sani kan teh, fashion sani kan teh, lalani utuh jatani baik beri dalari.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba jechuunis hojii isheetti milkoofteen namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii. hoji ofisani ummachu ibste jirti
namut sadif jaza hoji kenera namuta laboratory kamatan sane hojjechu yelqabane yelqaba gafa noji kana yelqabe benber mota daqa gafa menber mota demo customer coffee mo koda sane yo kan wantene jette delivery gore ndebi atu asiti anga baye fagun delivery gokora yero sanatu baracha tun need samin tun graduating gore nemmo showroom iten non benedetto ka kaum suma fotin sigale tanafiyu utu tattafatani business small business in baye jir isake isagagala gafa de mani saniyu gafa gudisa gudisa de mani ingala beru utu ke sangalini tese ilalte ojini dubletu ndandis
ebnaf fulret huju ada oromokana ወይ ሱዳን ወልተጂ ፋሽኒ ስተደርካ አይደለ አዱኛ ገራገራረት የሱዳን ቤክ ሱዳፍ ቆፕ ትጅራቹ ኤፕስቴጅርቲ ጋባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሃይዳምጦ ምንብኔራ
አየህ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ የሙ ጋራ ኦጂሳኒ ጀልቀባኑ ጂአማጂ ከሰጀቹዳ ጋፊ ወለመሳን እገተኑ ዩናይትድ ስቴትስ ጋርጋርሳ አብዮተን አላቲፊ ከኒቱ አማምራማዱ አብጅርቲ እሰደቃ ጋርጋርሲ ኩኒ ካንጀዱዳ ጋፊናማኒ ይመከነረቲ ጋባሳ ቬሮኒካ ባልደራሲን ቆፓይ ንትኩፍቃዱ አከታኑ ትኑትማ ወሊነጨቀሱ
የሲን ሜሻሌያላ ኢንዲያ ገርጋርሲ ኛታ ካንጋዛ ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮታ አዱኛ ረጅራን ከሳ ቢየ እርጉዴሳን ቢዮታ አላፍ ገርጋርስ ከኒቱለ በረባጀታ ኩመለማፍ ዲግደሚ ለመት ዶላር ቢሊዮን ተርባ ተመባሱፍ ድርከምቴ ኩኒስ ደገርሰነሞማ ጉዲነዲ ነግደ ነገኛ ፊደሜሌ ብሮፍ ካንታሲ ፈሙ የሙተው ባጀተ ፌደራላራ ዲቤንታ ተኮለ ፕሬዝዳንቲን ፍለተም ዶናልድ ትራምፕ ጂያ ማጂዱ ፉቲ ማርሳለ መፋፍ ገራ አንጎ ፕሬዝዳንቱ ማቲ ካኑ ገርጋር ሰብዮ ተአላፍ ታሲ ፈሙ ረቲ አዴም ሰከሚ አከሆርዶፉ ይፋሚቲ ገሩሞ የሙ ማርሳ ድራ አንጎ ረቱረ በራ ኩመለማፍ ቁለሰደቲ ቲያኢ ዳበተሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ረቲ ዲመከነ ረቲ ዱበተቱረ
we will examine what is working what is not working
ማልቱ ሆጀታፊ ሂኖጀቱ ከንጀት ኒቆራን አከሱመስ ቢዮኒ ዶላር ከኛ ፍለተኒ ፊ ኤጉምሰ ከኛ አርገተን ፈዲ ከኛ ቀባቹሳኒ ኒቆራን ገረፉ ለድራት የሙደም ከርጋርሳ ቢየ አላፍ ከንከኑ ከነኑ ከበጀኒ ፊ ምቾተ ከኛ ታኒፍ ቆፋፊ
our friends
አከ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገርጋር ሰብዮታ አላተቆጠቆራ ኮቴር ኮንግረሲንገሩ የሮባዬ ያደን ዲየሱ ከነ አከ ሂራ ወነፍቱ በትዴብሳቱረ
he made some significant reductions in any
አከስጀላ ማለከ ደገርሰ ጂጂረም ክለን ሳፍታ ሲፈሙራ ሀንገቶኮ ይርሴራ ከነን ካንረትስ ጂጂረሞታ ሀገቶኮ ታይሴራ ከነን አከ ገርጋር ሰፓለስቲን ገሩ ኢማመን ንገርጋር ሳ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ይድለን ባየነሶ ሂንጂጂረሚን እትፈፈኒሩ ትራምፕ በረፕሬዝዳንቱ ማይሳ ኢሰጀቀባረች አኩሞ ቡልቺንሶ ተሪፓብሊካኖ ተበረብሎ ደገርሰ ተጃጅሎታፊ በርኖ ተዋየ ኡልፈ ባሱረት ዳንጋ ካየቱሪ አመስ አከሱመድ ንታሲፋ መጀለመ ኤጋም ቦኒየ ግሊክ ፋውንዴሽኒ ኢትሳ ዲሞክራሲ ኢስ ዲፌንስ ኦፍ ዲሞክራሲስ ጀለሙ ከሳ ሆጀት ካናዱራ ወይተ ትራምፕ አንጎረ ቱሬት ኢቲያንቱ ዩኤስ ኤአይዲ ተውን ተጃጅልተቲ
under the biden administration
ቡልቺንሰ ባይደን ጀለቲ ከነን ተጃጅላ ኡልፈባሱ ከነን ፈንዲ ዋን ከነካ በርኖታ ኡልፈባሱ ረቲ ከራን ፈንዲ አርገተን ቱሬር ቡልቺንሰ ትራምፕ ሰጀል ቀባሳ ለረቲ ዳብሌ ኤንጂኦ ወራ ኡልፈባሱ ደገረኒ ፈንዲ ማለቃ ከነም ኢኔ የመሙፍቱር
ትራምፕ በራንጎይሳ ኢሳማ ከነት ሚስተር ሃጃ አላ ማርኮ ሩቢዮ አከታሽሱ ሂመር ጂያ ጉራነራ ዳርቤከሰ ኮንግረስ ይረቲ ዋንቲ አዱኛ ረቲ ተው ሙርቴሳል United States egenutai sukab dijele ha sada geste keset imamata Trump isa America f dursa yokan American first jeluf dursa kakennu tirahu batama
on issue after issue we either have lost all common sense
imata korato kotti one walu ratu walu banadam ner yokan fe iwan dabata kenya guyu dubatti ibajer ummata America isa hojjeta jabata isun wanta yokan namate dimmaisani oltasi fanner ammas iradebin gilik bulchin trump dollar lamile united states kafalan e sette kabafamu ofe gannon ilala jede yada jetti.
I suspect that there will be an audit of
sagantani la dunya usaid biyota dunya garagara ibake setti oditi godama jeden shakka
kayon isas United States biyo takafalto ta gibra isherra dollar biyo takanif kennitura bua argachu kanjelu lajechun dabalatan himtetti.
Aye sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf galgala kanaf kabu kanuma rawata kopi kenyerati ada kabdan voafanoromo.com jedatinu erga ulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kanakara mijawa sabinga disni gaif kudistikanne producer in kenya elias asmare kanisike sumesa ture andof kadu moroda wan wajin tutan yef singala fe facha kopi kenya boritine molete ibnu tubakali tamut fayata asin injena nagatula